waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
golaha xuquuqul binaadanka ee qaramada midoobay ayaa ahaa ugu codeeyay baaritaan caalamiya oo lagu samayn doono tacadiyadii dhacay intii ay socdeen dagaaladii marinka Gaza. qaraarkan oo ay ansixiyeen 24 dal oo ka mid ah 47 xubnood ee golaha ka kooban yahay ayaa bilow u noqonaya heer baaritaan oo aan hore loo arag oo lagu samayn doono tacadiyadii dhacay sababaha ay u dhaceen iyadoo gobolkan ay colaaddu ka socotay sanado badan. dalalka qaraarkan gadaal ka riixaya ayaa ku dooday in weeraradii cirka ahaa ee Israa'iil ay ka geysatay marinka Gaza ay noqon karaan dembiyo dagaal haddii loo arko inay ahaayeen kuwa aan lagu kala soocin cidda la duqeynayo iyo haddii inta badan ay saameysay dadka rayidka ah. qoraalkan oo ay soo bandhigtay Pakistan oo ku matalaysa ururka iskaashiga Islaamka ayaa looga dooday fadhi gaar ah oo hal maalin socday oo goluhu yeeshay. madaxa xuquuqul binaadanka qaramada midoobay Michelle Bachelet ayaa walaac ka muujisay tirada dadka rayidka ee ku dhintay Gaza.
Such strikes raise serious concerns of Israel's compliance with the
weerarada cirka ee noocan ah waxay keenayaan walaac weyn oo laga qabo in Israa'iil ay raacday mabaadiida ah in la kala saaro goobaha rayidka iyo kuwa ciidan iyo inay xaddaaf ahayd marka loo eego xeerarka bini'aadanimo ee caalamiga ah. haddii lagu ogaado inaan loo kala aabay yeelin weerarada ayna xaddaaf ahaayeen marka la eego saameynta ay ku yeesheen dadka rayidka ah, weerarada noocaas oo kale waxay noqon karaan dembiyo dagaal, ayay tiri. Ms. Bachelet ayaa sidoo kale sheegtay in gantaalaha Hamas ee sida aan kala sooc lahayn Israa'iil loogu ganay ay si cad liddi ugu yihiin shuruucda bini'aadanimo ee caalamiga ah.
On the other hand, it is also a violation of international humanitarian law.
dhinaca kalena waxaa sidoo kale xadgudub ku ah shuruucda bini'aadanimo ee caalamiga ah in qalab militari la geeyo goobo ay dad rayida ku badan yihiin ama weerar laga soo qaado. hase yeeshee falka dhinac geysto kama dhaqayso dhinaca kale inaysan iyaguna fulin ama raacin mas-uuliyadda ka saaran fulinta shuruucda caalamiga ah. Ms. Bachelet ayaa sidoo kale sheegtay in qaramada midoobay aysan arag wax cadeymo ah oo taageeri kara eedaha Israa'iil ee ah in Hamas ay qalab militari ku dhex qarisay goobaha dadka rayidka ahu ay aad ugu badan yihiin. inkastoo Israa'iil ay dhowr taxadarro samaysay sida inay weerarada qaarkood digniino horudhaca ka sii bixiyaan, haddana weerarada cirka ah ee lagu qaado goobo dadku ku badan yahay waxay keentay in dad badan oo rayiduhu ay dhintaan ay qaar badanna ku dhaawacmaan. weerarada noocaas ahna waxay abuurayaan walaac weyn oo laga qabo in Israa'iil ay raacday mabaadiida dhigaysa in la kala saaro goobaha rayidka iyo kuwa militari iyo in weeraradu ay xaddhaaf ahaayeen marka la eego shuruucda bini'aadanimo ee caalamiga ah. doodan maalinta socotay ayaa waxaa ka qayb qaatay shaqsiyaad falastiiniyiin ah oo ka hadlayay wixii ay soo mareen, waxaana ku jiray dadkaasi gabar dhallinyara oo suxufiyada oo ka soo jeeda xaafadda Sheekh Jara ee bariga Jerusalem. la taliye sare oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu, Marka Regev, ayaa sadiiday qaraarkan.
Another shameful day for the UN Human Rights Council.
waa maalin kale oo ceeb ku ah golaha xuquuqul binaadanka ee qaramada midoobay oo aan ceebeynayn oo keliya dal dimuqraadi ah oo difaacaya shacabkeeda ee waxay sidoo kale ceeb ka saliim ka dhigayaan urur argagixiso ah oo aan weeraro aan loo kala aabay yeelin ku qaadayn oo keliya Israa'iil ee sidoo kale tacadiyo iyo dhibaatooyin u geysanaya shacabka Falastiiniinta ee Gaza iyagoo ka dhiganaya gabaad ama gaashaan ay uga dhuntaan weerarada. afayaan u hadlay ururka Hamas Hassem Ghazim ayaa isna sheegay in ururkiisu ay soo dhaweynayaan go'aanka golaha.
Hamas movement welcomes the decision of
the Hamas. Way soo dhaweynaysa go'aanka golaha xuquul bini'aadamka ee qaramada midoobay ay ku baareyso ee ay u geysteen ciidanka gumaystuhu Gaza iyo bariga Jerusalem. Waxa Gaza ka dhacay wuxuu ahaa, ayuu yiri, dambi dagaal oo cad oo adduunka oo dhan u daawanayay. Safiirka Israa'iil u joogta qaramada midoobay Miraf Shahar ayaa ka xumaatay baaritaanka golaha uu ku dhawaaqay, waxayna hoosta ka xariiqday in Israa'iil aysan la shaqayn doonin baaritaankan.
The resolution does not mention Hamas, does not mention the more than 4,400
qaraarkan laguma soo hadal qaadin Hamas, laguma soo hadal qaadin 4,400 gantaal oo lagu tuuray ama lagu riday shacabka Israa'iil. Markaan taariikhiyan fiirinana, guddigan ma eegayaan dambiyada dagaal ee Hamas ay gashay. Marka Israa'iil lama shaqaynayso baaritaan noocaas ah, waxaa naga go'an amniga muwaadiniinteena iyo difaaca shacabka, annagoo gudanayna sidoo kale mas-uuliyadda naga saaran shuruucda caalamiga ah. Dalalka ha ugu codeeyay qaraarka waxaa ka mid ahaa Pakistan. Safiirka Pakistan u jooga ururka iskaashiga Islaamka Khalil Hashimi ayaa qoraalka qaraarka soo bandhigay.
Regrettably, the self-professed global champions of human rights continue to shield the occupier from
wax laga xumaada ah in dal sheegta inuu yahay horyaalka xuquuqul bini'aadanka uu difaacayo dal dal kale haysta in caalamku la xisaabtamo. Waxay kalooba si cad u siinayaan hub iyo rasaas ay ku fuliyaan dembiyada dagaal ee takoorka ah ee looga soo horjeedo dadka falastiiniyiinta ah. Si cad haddaan u sheego, sharciyan iyo anshixiyanba layskama mid dhigi karo oo laysma barbar dhigi karo dal wax gumaysta iyo mid la gumaysto ama la haysto.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.